Jack, Jack, on the beat. Ngoja uone venye chief you kill. Soja namba moja niko biz, nice kill. Nice kid, na niko na nice skills. Napenda kuseti, na kurock nice kid. Kati tu ama mugidi, I still will kill. In a fancy CD, can get me to gil gil. So mina saka deal, chaka deal deal deal. Leta miti kama chill, uone venye chief you kill. Na letanga ile ish new feel. Dish barbecue, lete beef, meal grill. G-mix, kwenye mix ya maji, new drill. Sina wapeleka haini kama bantu grill. 1, 2, 3, mtani 2, 3. Na kick 1, 2, utatani Bruce Lee. It's the OKS to the YDE. Nina bongo shida Mr. Blue. Nina mbogi ya machiz na ma sister do. Maarif, magorila na chief ndio the killer. Na pedo na modi na rekandula za katapila. Hey, hey, chief you kill. Hey, hey, chief you kill. Hey, hey, chief you kill. Ulizi utambiwa venye chief you kill. Hey, kijana fly shinda dush. High juu ya push kwenye grind mina push. Mina jeshi toka di madhare tu hurush. Nikiseti jito red ni my head zima mush. Omundu muingu oksido ni beast, huh. Namba moja kwa list, wengine bars wako down. King wa hita umdogo bass nipe crown. Tingalingaling, school bell a ring. Dugu lingaling nikifika kwenye scene. Yeah, yeah, chief you kill. Ain't no other you know let a flow proper. The one chief from and the waka show stopper. Hey, you can get me mdami utoka. Situnga ma origi toka ndula mbaka topa. Hey, hey, chief you kill. Hey, hey, chief you kill. Hey, hey, chief you kill. Ulizi utambi wa venye chief you kill. G-mix, chief you kill. Chikiri chiki G-mix, chief you kill. Uwapende kalikizo nikifika kwa arena. Neza ita bazo kizo o makarena.